idea. Farmer, farmer, move your body, yeah.
Move your body, yeah.
Soge ani kwambie,
soge ani kwambie.
Move your body, yeah.
Move your body, yeah.
Soge ani kwambie,
soge ani kwambie.
Baby, ni me fall in love.
Ni me fall in love.
Kwako ni me penda.
Ni me fall in love.
Uzuri kwanza we bahati unayo. Na pia yani kwako nyota ipo. Na kwako mini shakula kiapo. Nime fall in love. Ata usuke nyole tatutu. Upite kwenye fumbi kwa miku. Uzuri kwe mzuri uko uku. Nilikuwa gawa pibi fall.
You need someone like me. I need someone like you. You need someone like me. I need someone like you. Body, yeah.
Move your body, yeah.
Soge ani kwambie,
soge ani kwambie.
Move your body, yeah.
Move your body, yeah.
Soge ani kwambie,
soge ani kwambie.
Ah, mwana wangu ni nusuru kwenye dharuba za mapenzi. Sitaki kuruka kakunguru, itaonekana mimshenzi. Unipe moyo na mwili na mwili. Tuwe wote wawili wawili. Kama ndege angani angani. Kwenye miti tumbili tumbili.
You need someone like me. I need someone like you. You need someone like me. I need someone like you.
Don't forget,
move your body,
move your body.